kulanka loo gudoway mashruuca koronto gelinta deegaanka Barwaaqo iyo gudoomiyaha degmada Baydhab waana edog magaalada Abdullahi Cali Watiin xafiisyey kala qaaday madax ku dareerta hay'adda Mercy iyo waliba madaxda shirkadda korontada ee Beko kulanka way badan ku dhawayay xoojinta iyo dirdirgelinta mashruuca koronto ingiriyowka deegaanka Barwaaqo Baydhab oo horey aan ka guuleysatay shirkadda korontada Baydhab ee Beko kulanka kureed gudoomiyaha degmada Baydhab Abdullahi Cali Watiin iyo ku faahfaahin ku bi waliyaabogii lagu dhawayay
geeka siisin bargaasan hay'adda Merscop iyo shirkadda Beko Baydhab Electric Company iyo dowladda hoose ayaan tan ilaa iyo October sanadkii hore maas liwadeena program oo korontalka si ay deegaanka Barwaaqo ilaa iyo 3,900 qoys oo dadkii Barwaaqo la dejiyay ee meel korontalka si ay madaxweynaha ay booyada afuri sanadkii hore October ay booyada afuri waagaasi ilaa geek may booyada korontada samay booyada gaarsiyay deegaanka Barwaaqo iyo may booyada laga jeedi magaalada Baydhab Barwaaqo may booyada dirsi baalooyin weyn la gali ilaa iyo may booyada deegaanka Barwaaqo dhatismay baalooyin kale caadi ah may booyada la gali qof kasta oo meel geeka Barwaaqo ku nool oo degan in meel buus xali meel koronto oo ganacsiga ka maamulo koro idis meel buu hamin ka raasiyo aan ka aftiinas mar shirkan mid saabsanaa yahay in maadaama ay raayso walbadan shaqo dareertay in meel meel walni maraay meel buu qiimo la soo bi iyo qaab meel raayso walaay maarna saxidan baahan iyo walaay meel buu maraayso oo in ay tahay boo in meel buu walbadan ku qoyay marka insha Allah waa shirkan meel buu asimay buu nidaan in ka dhamaaday wa aran umay ba guul umay ba oo de magaal ba dhawn hoytii dowlad konfurga beed madaxweynaha madaxweynaha Abdulaziz Hassan Ahmed Lafti Gareen umay ba inta badan umay ba adeegida in dad kala deersi maamulis may ba oo aad mitis may ba kamid ayta may ka dida qayb tan may tan marka may qayb ka tamay ba in may raayso dadkii may ba maadaama Barwaaqo mid hore meel oo duur ay tahay dad kala deji la dagaaymay bi iyo may ba iskoolaad iyo caafimaad qadlan soo bi kaliya waxyaabo kuma qon hayti korontada hayti haddamay ba korontada deersi waa wal umay ba guuloon hooyti konfurga beedo guuloomay ba hooyti magaalada beedo marka insha Allah may rajaynay ba dadkaasi ba ka faa'iideysan doonaan insha Allah dhaqaalahan iyo amniga dhin kasmay ba ka faa'iideysan doonaan korontadaasi waa wal inta ka maamulna doon insha Allah faa'iideys kale insha Allah ayaa may rajaynay ba Merscop iyo dawladda Ingiriis umay ba baysan dhibti eedanka mahadnaan FCDO oo deeq bihaash may ba Ingiriis may ba madhor may ba baysan fanka dhibti eedanka mahadnaan may ba si may ba hangaa iyo taagaritsa may buu ayo umujan ee deegaanka konfurga beed gaar ahaan magaalada Baydhab geek insha Allah may dad kas lan kasna arag doonaa wala wala ka farax oo may buu oo ah in deegaanka Barwaaqo sanooyin ka hormay buu saay meel duur oo lan deegnaayna geek us ay meel magaalada Baydhab may buu qayb ka ii safalan qorshe safalan naqshtay geek may buu adeegis may buu insha Allah lan dhamaatay wadooy may buu hanu laame hanu intalo may buu galaayaan wadooy may buu haa meel raayna suubi naqshban lan suubi geek insha Allah korontis may buu aftiimaa insha Allah markay wal ee lan ka farax oo ee ma salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.